sikia sauti ya biashara. Kapwepsa, East Africa nzima. Kapwepsa, libare bango.
Nairobi, yelele, 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 napita Limuru, napita Naivasha, napita hadi Nakuru, oh, napita hadi Kericho, nafika Kisumu City, hey, Kisumu Dala, Kisumu kuna ziwa mandhari kuvutia, airport samaki biashara tu kwa wingi, kama ujafika jaribu kupitia, teka wewe umenambuta fulu na ngege, fahari yetu sisi ni ukulima, ardhi yetu ni yenye rutuba, ufugaji na ufuaji. Ziwa Victoria inatubisha taji.
When a county gani? When a county gani?
County gani?
When a county gani? When a county gani? When a county gani?
County gani?
Nairobi,
Nairobi, Nairobi, Nairobi. Ina bamba kubamba Nairobi. Capital city inashika. Hey, twajivunia. Serikali kuu yapatikana Nairobi. Hey, twajivunia. Viwanda mbalimbali vya kustawisha mapato. Oh, twajivunia. Umoja pamoja kutuleta pamoja. Hey, tena kwa sana. Biashara kwa wingi madhara kuvutia. Hey, kama Mombasa na pwani yote ya Kenya vutia watalii.
When a county gani? When a county gani?
County gani? Samalindi hadi Migori, Embu Machakos, Siolo Makueni, Masabit Kitui Nairobi, Homa Bay, Sebaringo Kisi hadi Kisumu, Bomet Kajado Kericho hadi Nakuru, Narok Nani Bumoma hadi Meru, Usiaka Kamega Viga Walsigishu, Kamas Sojara Songa Bele, Kamas Sojara Songa Bele, Kamas Sojara Songa Bele, Tuna Enda Bele, Tuna Songa Bele, Kamas Sojara Songa Bele, Kamas Sojara Songa Bele, Kamas Sojara Songa Bele. Wachia Mandera, Tarakei, Laikipia Marakwet Samburu, Hadi, Chanzoia Turkana, Pokote, So, Adi, Nyandarwa. Hey, weni wa wapi mzea? Homa Bay, Kindu Bay, Nairobi, ama wapi?
When a county gani? When a county gani?
County gani?
County gani?
Kazi kwa kichwa, mikono, miguu, kiuno, twende sasa.
Bozo sepela,
Bino Benin, Guinea, Conakry, Nigeria, America.
Bozo sepela,
Gana kuta kibago, Bazolia songo, Nagunga tongo, Basengi ngambogo, Gana pesa kibago, Nusuana, Ponako, Lakista, Bolingo, Nabomoko, Wela!
When a county gani?